Ojala is Salim Isa, Ojala Moti Aramolo, Ojala is Salim Osasa, Osafi Fili.